sirikyusa ebyaddala yaggwa wekka owulira omulala kimanya abalala katyakobakulimba be bantu baffe balimba kulwokutaano bagamba lwali kusanga lwali kusanga layira ne mukya katonda omukwano nze wonteketya jangu tugende mbale mpapula kwe byenkugambo nsimbi saluti nga lutindo wandika na sentimita
owomukwano nze wanchekecha jangu tugende mbale mpapula byenkugambo nsimbi saluti nga lutindo wandika na sentimita ampalana mbalane nze mbalana mbalane nafuna baby nze banange nafuna baby
nga mpalana mpalane nze ampalana mpalane anti mfunye chi baby nange mfunye chi baby
anana oya takuchagweja wampate enguzi nalinde ayogere bigamba batwaula babinyoze mbatulite inze nkwagala binji nkumatira binji mukwano isogera binji isogera binji nende kubaje inze wandaga binji wandaga binji mukwano Erangize binji chikwatulide Bamba da bamba damba Itwala mpola ama jeko tega wamba Idaba mkwano zuzo ruka Zeno zuzo mfuka mkwano kuo wanda
Ampala na mpala ninzi Ampala na mpala ni Anti mfunye chibaby Nangi mfunye chibaby
Ampala na mpala ninzi Mpala na mpala ni Nafuna baby Zeba nange nafuna baby
Badam bam badam bam balam pola amaje kutega wamba uhumu kwa nzunzomvuga enuzunzomvuga mukwano gwanda
bam badam ba wala pola amaje kutega wamba idaba kwa nzunzomvuga enuzunzomvuga mukwano gwanda
John Black African boy Mr. Ayabash Ayabash kapike kasente Ayabash Ayabash